chief, wewe
unazingua unajita chief, mbona nyumbani tunapajua
chacha
unajita chief.
Okay. Umetoka Moshi mpaka Dar City, unaposti pesa mba upate makiki. Una rafiki maisha mekuchitia, una lolote unafosti mashabiki. Nimezoea kuishi bila puda, na wanangu kitaa wananitasuja. Dili zangu zinavuka buda, ayo mambo ya kiki na kuachia good love. Unachekesha chekesha sanamu la posta, upate pesa fighter, kuongeza kifua unajiona taita.
Unajita chief,
yeah.
Unazingua,
unazingua, eh.
Unajita chief, mbona nyumbani tunapajua.
Fumaza wajingo na vesha, ugali unadeka, unataka baga. Nyumbani kwenu mekulia mapera. Nimezoea kuishi bila puda, na wanangu kitaa wananitasuja. Nili zangu zinavuka buda, ayo mambo ya kiki na kuachia good love. Unachekesha chekesha sanamu la posta, upate pesa malaku malabu fighter, kuongeza kifua unajiona taita.
Unajita chief,
yeah.
Unazingua,
unazingua, eh.
Unajita chief, mbona nyumbani tunapajua.
Tunapajua, eh.
Unajita chief, unazingua.